Komeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga mukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo migufi mu Burundi short waves. Turi no ku rubuga rwa Facebook arirwo VOA radio yacu. Urubuga rwacu rwa internet ni wa.radioyacu.vowa.com. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kiganiro muri isanga ni radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mwumva kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo migufi mu Burundi short waves. Kuri Facebook ni VOA radio yacu niho mushobora gukurikira ibindi biganiro byacu. Ku mugoroba rero mushobora gukurikira ibiganiro byacu kuri metero 19 no kuri metero 25. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu Rwanda kubifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko birakomeje ariko birimo gusozwa. Byatangiye ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 8 bizarangira ejo kwa 6 tariki ya 2 ukwezi kwa 9. Amatora ateganijwe ku itariki ya 2 ku Banyarwanda batuye hanze igihugu naho abari imbere mu gihugu bazatora ku ya 3 y'ukwezi kwa 9. Tubibutse rero ko inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ugizwe n'imyanya 80 ariko ihatanirwa n'imitwe ya politiki ni 53 indi 24 igenewe abagore. Ibiri igenewe urubyiruko undi usigaye ukajyamo uhagarariye abafite ubumuga. Nk'uko twababwiye ubushize uretse abiyamamaza ku iturufu y'umutwe wa politiki abigenga nabo bemerewe kwiyamamaza. Umukandida wigenga akaba asabwa kugira byibura 5% by'amajwi kugira ngo abone intebe mu nteko. Komisiyo y'igihugu nk'uko twabibukije yatangaje abakandida 521 ko aribo bari bujuje ibisabwa mu kwiyamamariza imyanya y'abadepite. Muri abo bakandida bemejwe rero harimo abakandida 4 bigenga. Twabatumiriye umwe muri abo bigenga mu kiganiro muri isanga giheruka. Kuri uyu wa 5 rero twabatumiriye undi mukandida nawe wigenga ni Bwana Ali Hussein Sebagenzi. Mube hafi rero ya radio yanyu mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muri kiganiro. Mukomeze muduhe telefone zanyu zimwe zamaze kutugeraho kuri Facebook. Muduhe telefone zanyu rero tubahe ijambo. Mbibutse iyi telefone ya WhatsApp yacu mutwandikiraho cyangwa se mukaduhamagaraho ni 202-441-9931. Nongere mbaye ikaze mwese. Twakire rero umutumirwa wacu muri kiganiro tuvugaho ibyerekeranye n'amatora y'abadepite mu Rwanda kwiyamamaza birimo gusozwa. Nagira ngo twakire Bwana Ali Hussein Sebagenzi urahura komeye. Uratwumva? Ari?
Hello?
Nakubwiraga nti ikaze ku Ijwi rya Amerika ntabwo wari watwumvise ahari. Ubu rero nagira ngo bari bambwiye ko wari ukiri mu nzira ahari ariko ndibwira ko wabura ahantu hatekanye twavuga cyangwa ukeneye akanya gato.
Namaze kugera mu rugo Eugene.
Nuko nuko. ngushimiye rero uyu mwanyu haye ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo kugira ngo tuganire kuri ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'abadepute. Nagira ngo mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina ngusabe wibwira abatwumva ari Hussein Basebagenzi ni muntu ki?
Murakoze cyane Eugene kuri uyu mwanya mwiza muduhaye wo kuganiriza abanyarwanda n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika. Amazina yanjye nitwa Sebagenzi Ali Hussein, n'abandi umunyarwanda uvukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana, ariko ubu ngubu nkabanuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ndi umujeni, ndacyari umujeni, ni ukuvuga ko ntabwo ndashaka. Naba narize amashuri yisumbuye ya secondaire mu bijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo, nanone niga amashuri yisumbuye mu bijyanye na n'iyobokamana cyangwa se teoloji. Ubwo rero nkaba ndi umukandida mu badepite muri aya matora ya Nzeri twimirije imbere. Ndumva yenda byaba ari ibyo ngibyo.
Yego, keretse hageze uwakwifuza kugira icyo akubaza, kuko ni ikiganiro gihe umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa wacu. Urakoze kutwibwira. Wakomeza noneho utubwira se uko igitekerezo cyo kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko cyakujemo?
Murakoze cyane. Igitekerezo ku buryo cyanjemo, nakuze numva nshaka gukorera abanyarwanda cyangwa se gukora ibintu bituma mura n'abanyarwanda, ariko ntabwo nari nzi ngo ni ibiki nzakora, nzaba umudepite cyangwa se nzaba meya cyangwa se nzaba executive. Ntabwo nari nzi mu by'ukuri aho bizaca, ariko numvaga mfite inyota yo gukorera abanyarwanda no gukora ibintu bimuza n'abanyarwanda mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero igihe kigeze ngana ndibaza ngo ariko umuntu yashaka kuba intumwa ya rubanda bisaba iki, bigomba iki, yabigeraho gute? Ubwo rero naganye komisiyo y'igihugu y'amatora baranyakira, ndababwira ndashaka kwiyamamariza kuba intumwa ya rubanda. Ese mwambwira ni ibiki bisabwa kugira ngo ndebe niba naba mbyujuje kugira ngo nanjye nkorere abanyarwanda? Kuko mu buzima bwanjye bwa buri munsi iyo nabonaga iterambere igihugu kigeraho, nkabona imiyoborere myiza, naribazaga ngo ariko nk'uruhare rwanjye nkanjye nk'umunyarwanda nanjye natanga rugaragara ni uruhe? Ubwo rero baje kumusaba ibyasabwaga, ndebye mbona nabyuzuza, ndangije igihe kigeze bamibyangombwa ntanga kandidatire, hanyuma biza no kugera kandidatire iremerwa. Ubwo rero nsa naho nari ntangiye gushyira mu bikorwa ibyari inzozi zanjye.
Ibyari inzozi zawe warabishatse, ubona wuje n'ibisabwa utangira kwiyamamaza. Noneho ibikorwa byo kwiyamamaza n'ubu ubivuyemo ubona byifashe gute?
Ibikorwa byo kwiyamamaza biri kugenda neza. Impamvu mvuga ko biri kugenda neza, iyo umukandida ageze ahantu bakamwakira, bakamwishimira, bakamushyigikira, ntagirire ikibazo, agasangwa umutekano urahari mu nzego zigiye zitandukanye, yaba ari za polisi, gisirikare cyangwa se izindi nzego z'umutekano ziramutegereje, abayobozi bahari, ntekereza ko ibyo ngibyo biba bihagije. Kandi ndumva igihe byatangiriye n'aho bigeze rwose kugeza ubu nta kibazo kidasanzwe yenda nari nahura nacyo. Ikibazo wenda nuko umuntu aba asabwa gukora cyane no gutekereza cyane na management nyinshi cyane, kuko ugomba kwiyamamaza buri munsi kandi ukiyamamaza ahantu hatandukanye. Ikibazo cyaba ari icy'umuntu ku giti cye, uburyo avunika, uburyo atekereza cyane, uburyo ananirwa. Yumva arizo mbogamizi umuntu agenda ahura nazo.
Ubusaho nitwaba tukubangamiye uvuye mu bikorwa byo kwiyamamaza, none natwe duhise tugufatirana ngo uze mu kiganiro.
bo nta kibazo na ni kwa ni bwa bwitanje nyine buba butangiriye hano mu munyarwanda iyo hari cyo ushobora gusangiza abanyarwanda ni ngombwa rwose ubugomba kubyitangira
warakoze cyane kudushakira umwanya nubwo ruri mu bikorwa byinshi bitandukanye ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite inyota yo kumenya uko abakandida bahagaze icyo bazabamarira niyo mpamvu nungiye kugushimira rwose kuba waduhaye uyu mwanya none rero nuramuka utowe niki wumva uzashyira imbere wumva abaturarwanda bakeneye
murakoze nindamuka nowe icyo numva nzamarira abanyarwanda icya mbere nabanje kureba ese ubundi wa mugani ugiye kwiyamamaza ni cy'abanyarwanda bakeneye niki nabumarira ndareba nsanga mu Rwanda hari ikibazo cy'ubusomeri cyane cyane mu rubyiruko ndavuga niki kintu rwose ngomba kubininda mukambaye numwe wa Rwanda ndasaba ko cyari kibanze mu kukivuganira ubwo icyo ni kimwe ni ubuvugizi ku kibazo cy'ubusomeri mu banyarwanda by'umwihariko urubyiruko ndetse no kuruha amahirwe menshi yo kuba bahanga akazi icya kabiri ni ukunoza imiturire y'abakuwe mu manegeka no kubaha ingurane ikwiriye kuri babandi bimuwe n'ibikorwa remezo iki nacyo impamvu nagitekereje ni uko kiri hari gahunda yo kuzimura abantu imiryango igera ku 111 urumva icyo kintu ni igikorwa kitoroshye imiryango irenga 111 ikimurwaho yariti igashyirwa ahandi hashobora kuba hazamo umuryango wanjye uwawe uw'abandi cyangwa uw'inshuti urumva ni ikintu rero kigomba nacyo kwitabwaho kigakorwa neza ku buryo bagikoreye asigara yishimye nta kibazo icya gatatu ni ukwegereza ubuvuzi abanyarwanda cyane cyane abatuye mu cyaro iki kibona gitumwe n'abanyarwanda igihe nazengurukaga igihugu cyose ndi gushaka imikono hari uturere nagezemo mu by'ukuri nsanga abantu bivuza ahantu kure batega za moto z'5,000 hari n'abatabasha kubona bwa bushobozi bwo kuzitega aravuga ati rwose nujya intumwa ya rubanda uzatuvuganire tuzabone amavuriro hafi ubwo rero mu cyaro nasanze icyo kibazo gihari numva ko icyo kintu nacyo nzagikorera ubuvugizi ndetse no kunoza gahunda ya mitiweli cyangwa se gahunda y'ubwisungane icyo ni icya gatatu icya kane rero ari nacyo cya nyuma imigabo n'imigambi nacyo natekereje n'abana b'abakobwa cyangwa se n'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa batemba bakiri iwabo iki kintu mu by'ukuri kiri kugenda gifata umurego mu muryango nyarwanda kandi kigahungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'abana b'abakobwa aho ubona batakaza amashuri abandi bakiheba abandi bakarwara za sida abandi mu by'ukuri bakagira ibibazo by'ubukene n'ibibazo bigiye bitandukanye kandi ukabona ko ari ikibazo kigenda gifata inyeranini icya nyuma natekereje ni ikindi icyo ari cyo cyose abanyarwanda banuma rwose nzakivuganira igihe icyo ari cyo cyose kizaba gishoboka ndakoze
urakoze cyane rwose kuba utubwiye imigabo n'imigambi byawe nshimishijwe nuko ugarutse no kuri icyo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya nkuko ku wa gatanu ari umunsi twahariye abagore abari n'abategarugori cyangwa se abigeme n'abakobwa ubwo turaza kubigarukaho uze kutubwira uko uteganya kubafasha muri urwo rwego ariko hagati aha nagira ngo tubanze twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bamwe batangiye kuduhamagara nagira ngo mpere kuri Thierry
Ego amahoro neza Denis.
Na mahoro nawe se urakomeye?
Ego ndashima ndi Bujumbura mu Burundi.
Mumeze neza Bujumbura?
Nukuri hameze neza tumeze neza cyane.
Imana ishimwe. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Denis nagomba mbere ku kabazo kamwe uwo muntu ndiko ndumviriza imigambi yari karashyikiriza. Nukuri ni imigambi myiza cyane hamwe ubvide umunyagihugu avugiye muri iyo nzira urumva ko umunyarwanda yatera imbere kandi ibibazo by'umunyarwanda muri rusange byinshi biba biri ko birishukwa ni navyo bibazo kenshi usanga bihanze bino bihugu byacu bya Afurika abanyagihugu bato bato nibyo usanga bihanze nagamba ndamubaze kubera ko tuzi mu nama nshingamateka mu bisanzwe iyo umushingamateka ashyitseyo abwirizwa kuraba yuko yagiye muri majorite kugira ngo ibyo yifuza bishobore gushikwako none afise inguvu izahe kugira ngo ashobore gutuma ivyo vyiyumviro vyiwe canke ivyo vyifuzo vyiwe afitiye abanyagihugu bishobora kumvwa n'abandi bashingamateka baza basangiye iyi nama nshingamateka kubera ko niyabeje yari umwe nibaza ko hadoshobora gushika nagomba ndamaterera inguvu afise kugira ngo ashobore kubishikako hanyuma ede ni hari ikintu kimwe gikunze kubabaza n'iwacu muri Afurika numvise mbere wowe yanagishizemo yashizemo ikintu cyo guharuka yuko ngo hari ikintu cy'ubushomeri birababaje iyo umushingamateka sitade yahaye mu nama nshingamateka hanyuma agaca yibagira vya bindi vyose yavuga akibagira havuye mu bisanzwe rirya riba ari ijisho ry'umunyagihugu mugabo yashikayo ugasanga yashitse mu ntebe kugira ngo anemeze ikintu akarinze no kuyumvira yanashika akanasoma akabona ko umenga ni kiri mugabo kugira ngo nawe ashobore kwemeza iyo ngingo kwirengana cyangwa itarengana akarinda kuraba ko uwamushize ku rutonde vya bindi vy'amaliste bloke ndavuga umukuru w'umugambwe aba yamushizeho kuri rugero rutonde akabanza kuraba ko nawe akiriza iki ni ikintu mbere umenga bakwiye gusezerera mbere rimwe bihora binashikira nkifuza ko ubundi bashingamateka bahora barinda gutorwa bakavuga turi niyitoze agende umugambwe habe twarinda iby'amaprimere amaelekisiyo primere mu migambwe avuge bati turashizeho kanaka nagende yitoze agaye kuvugira abanyagihugu mugabo ari umuntu biyumviriye bashinze ko igikumu n'abandi bari ngaho ariko bigumye ari bino bintu ahandi avuga ati nkirita kubera ko data buje yakirije nizera ko umunyagihugu ntazigera aterukirwa kandi bamenye ko icyo biyemeje ko bagiye guserukira umunyagihugu hagiye batagikoze babahemutse jewe nca meza nkabita ibihemu ariko rero nifuza ko uyu muntu nayo yaradushyikiriza urumva ko asa n'umuntu ari determine ndamwifuriza mbere ko yogira umugisha hazatsinde hanyuma ibyo yiyemeza byo bishyire mu ngiro gutya abanyarwanda batera imbere murakoze cyane Edeni
urakoze Thierry nawe kuri ibi bitekerezo byawe uduhaye ni uburyo bwo kongera gutekereza neza ku bijyanye n'inshingano umuntu aba yiyemeje none rero ari Thierry wasubiza Thierry
natiri namwumvise yambaza ibibazo bigera kuri bibiri cya mbere ati ese kuri umukandida wigenga ibintu uzabigeraho gute imbaraga uzazikura hehe icyo nicyo yahereyeho ngira ngo burya imbaraga za mbere ni ibitekerezo nicyo kintu nabasha kumaraho impungenge Thierry njyewe urugero nshobora kuba mfite intege nkeya kubera ko ndi umwe ariko naba mfite ibitekerezo bizima n'abandi bakabisapotinga za mbaraga zikaboneka kandi kuba bigeze ahangaha narutanze kandidatire ikageraho yemerwa ikageraho niyamamaza hakaba hasigaye amatora ubwo ibyo byose ni za mbaraga nyine zigenda ziboneka ikindi namumaraho impungenge iyo umuntu amaze gutorwa akajya mu nteko agakorana n'abandi ntabwo aba akiri umwe ahubwo baba babaye ekipe ni ukuvuga ko bakorera muri ekipe cya bya bibazo bye ya migabo n'imigambi ye akayisangiza abandi bakayiganiraho hanyuma bakubaka igihugu cyabo icyo ni kimwe ikindi yambajije ni kijyanye nacyo ndakibutsa ngo nitumara kugera mu nteko hari abagera mu nteko bakibagirwa ya migabo n'imigambi bakibagirwa amasezerano ndetse bakibagirwa abaturage njye ntabwo nakikira urubanza kubera ko sindagera mu nteko ariko nanjye icyo kintu ndakigaye rwose nimba hari abantu basezeranya abanyarwanda ibyo bazabakorera barangiza bikabitera umugongo ahubwo icyo ni kimwe mu bintu ngiye byamagurukije kugira ngo nanjye nkirwanye namuha icyizere rwose kandi nawe angirire icyizere yuko ningera mu nteko nzakora ubuvugizi bushoboka kandi ibyo nasezeranye nzagerageza kuba nzabishyira mu bikorwa
ushobora kuba ufite n'amahirwe wowe ugereranije nabo yavugaga baba bagomba gukora ibijyanye n'ishyaka ry'abatumye, avuga ati abanza kureba umuntu akabanza kureba niba ishyaka rye ibyo bintu ribishyikiye kugira ngo abone gutora yego cyangwa se oya ku kintu runaka.
Icyo kirumvikana, iyo umuntu yanyuze mu ishyaka yaratumwe n'ishyaka rimwe na rimwe ntabwo aba ari determine ku bitekerezo bye bizana ku ijana. Agomba kubanza n'ibyo agizeho ibitekerezo agira amakenga akavuga ati se ishyaka rizabyumva gute cyangwa se ryabibona gute. Ariko umukandida wigenga we aza aturutse mu baturage, yabanaga n'abaturage, azi gahunda z'abaturage, kandi yumva nta mususu afite wo kuba yakorera abanyarwanda abashyikiriza ibitekerezo bye bimurimo.
Twakire na Kwizera.
Yego,
turi kumwe Kwizera.
Ego, turi kumwe.
Urahagana he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ego, je tubaze nari mfite n'ikibazo dutatu twonyine.
Wagize ngo ni duke se ahubwo? Uravuze ngo ni dutatu twonyine, natwo ni twinshi. Ngaho tubaze
akabazo ka mbere n'akabazo k'amatsiko nk'uko abanyarwanda bakunda kubivuga. Nashaka kwibariza uwo mutumire. Ubwa mbere tugitanga ikiganiro naho nta gitanguye neza, nigeze kumavuga ngo akurikirana ngo ibyigwa bya teolojiya
yarabyize.
Nashaka kubaza icyo abasanzwe bakora mu buzima busanzwe kino mu Burundi tumenyereye ukurikirana ibyigwa bya teolojiya, akurikirana ibintu by'upadiri sizi. Nashaka nk'umucyo. Ikibazo cya kabiri nacyo nagomba ndamubaze ati he naho ntakoze umyaka ine mu Burundi namaze kubona amatora nk'abiri yo muri 2010 2015 bisanzwe yari mu gihe cy'amatora ba depite abasenateri turababona baza kwiyamamaza, mugabo iyo bashyitse mu nteko nyine nk'uko abanyarwanda mubivuga tubaheruka biyamamaza niyo manda yabo ihetse, ntibaza ngo tubishyuze ati mbe ya migambi twabatuma mwayigejeje he, biheruka tubatora gusa. None nashamba zo mutumire ati bo tugarantisa gute ko twokwizera yuko imigambi twabatumye yoja mu ngiro. Ikibazo cya gatatu nacyo nagomba ndamubaza ati agerageje kugira nk'analize y'abantu bamwitaba hagiye kwiyamamaza porusantaje yo kwiha nko mu majwi azoronka mu matora bingana nka gute. Niko kibazo cyanjye ni utwo murakoze kumpamagara ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Kwizera, ibibazo byawe reka abisubize. Icya mbere ni iby'amashuri.
Yambajije ngo usanzwe ukora iki, ko watubwiye yuko wize ibijyanye n'iyobokamana. Ndi umubwiriza w'ubutumwa mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, niko kazi nsanzwe nkora nk'akazi ka buri munsi. Nayobora n'urubyiruko mu karere ka Nyarugenge mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kirasa n'icyo Thierry yari yabajije cy'uko abashinga amateka cyangwa se intumwa za rubanda usanga baza kwiyamamaza bavuga imigabo n'imigambi ariko ugasanga babaherutse ubwo ngubwo. Icyo nk'uko nabivuze ni kimwe mu bintu byamagurukije nanjye. Ntabwo byumvikana ukuntu ushobora kwitwa ko uri intumwa y'abantu batakubona. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ugomba kuba ubana nabo, ugomba kuba ubakurikirana, ugomba kuba ubaba hafi, ugomba kuba uzi ibibazo byabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ahubwo mu gitekerezo cyanjye ni mba intumwa ya rubanda. Nge mfite gahunda yo kujya njya mu baturage ntagiye nk'intumwa ya rubanda, ahubwo ngiye nk'umuturage kugira ngo numve neza ibibazo bafite nisanishe nabo. None ahubwo ibibazo nkabigeza mu nteko nk'intumwa ya rubanda. Ibyo rero bikaba biri mu byo inteko y'ubushize yanenzwe, icyo kintu cyo kuba batagera ku baturage bakaba babaheruka babatora. Rwose ni kimwe mu bintu nanjye ningera mu nteko ntararwanya, kandi nkagisaba yuko bagenzi banjye icyo kintu cyahinduka kikatuvaho bakajya babana n'abaturage mu buzima bwa buri munsi.
Hanyuma garanti utanga rero niyo ngiyo yuko wowe uzagenda ukegera abaturage. Ikindi cya nyuma yabajije ni amahirwe ya wiha angana iki ugereranije nuko wagiye wiyamamaza?
Nkurikije njyewe uko maze gukora kampeni zose nagiye nkora, nkurikije ukuntu aho ngeze abaturage babambwira ati turagushyigikiye, rwose njyewe ni amahirwe nka 60%. Kugeza ubu ni nka 60% yuko iriya 5% nzayigeraho. Kandi nkanayirenza.
Uri umujene kandi wiyamamariza ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se imbuga nkoranyambaga urubyiruko kandi nirwo rukunze kujyaho, ni narwo rudukurikiye. Ubwo ayo mahirwe 60% ushobora kuyizera?
Ayo ni ayanjye. Ayo ni ayanjye nkurikije uko mbibona. Ariko ashobora rwose aranarenga. Ubwo rero ikijyanye no kwiyamamaza ku mbuga nkoranyambaga nari nagihaye 50%, ndetse no kujya kuri tere ndiha 50%, kubera ko byose bikenewe. Hari abadakoresha imbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu nafashe 50%. Hari n'abakoresha imbuga nkoranyambaga aribo nabo urubyiruko ari bo benshi, abo bose babasha mbasha kuba navugana nabo mu gihe gitoya, kandi nkavugana n'abantu benshi.
Izo mbuga ni izihe?
Ibibazo bambajije nkahita mbibasubiza direct bitagombye gutinda.
Ni izihe izo mbuga kuwashaka kujyaho?
Hari WhatsApp, akaza Facebook na Instagram. Izo nizo nakunze kugaruka cyane nkoresha.
Ko bisaba se ku umwanya uhagije kandi ukaba warafashe 50% kwiyamamariza ahantu, 50% ku mbuga nkoranyambaga, ubishobora gute umuntu umwe kugira ngo asubize biriya bintu byo ku mbuga nkoranyambaga kandi ko ushobora kwandikirwa n'abantu benshi ubyifata mute?
Urakoze. Ubundi ntabwo nkora njyenyine, mfite ikipe dufatanya. Buri muntu abashinzwe, hari ubushinzwe Facebook, akaba ubushinzwe WhatsApp, akaba ubushinzwe Instagram, akaza noneho na coordinator cyangwa se umuhuzabikorwa, byose uraza kubikontrola ko byagenze neza. Ikindi kuri karandiriye natanze, nagiye ngaragaza umwanya wa social media, nkagaragaza n'umwanya wo kwiyamamaza kuri tele. Ibyo byose rero nagiye mbipanga bifite umwanya wabyo muri iyi minsi iyo kwiyamamaza komisiyo y'igihugu y'amatora yari yaraduhaye.
Kuri telefone hari na Jerome. Jerome, urahagana hehe? Vuga cyane.
Ati kendi muri Zambia.
Muri Zambia? Murakomeye muri Zambia se?
Kirakomeye, sindi hamwe ngaho ni misiki.
Udusuhuriza abandi muri kumwe ngo muri Zambia.
Ndamukurije umutumire tegeke barabara mu kwisi.
Arakumva. Hanyuma mudukurikira muri benshi se muri Zambia?
Turakurikirana. Ndasabere sana umwanya mutukora cyane sikeshi. Ndake fite abaturi ku murongo.
Nuko mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu namwe. Urakoze cyane kuduhamagara. Hanyuma urifuza kubaza ikibazo cyangwa uratanga igitekerezo? Yari yabivuzeho gatoya, nuko ushobora kuba utari wageze, ariko ubwo tubwiye ko mugira ibibazo byo kumva bwo yagusubiriramo muri makeya. Yari yabivuzeho agitangira.
Jerome, ndakumva neza. Jerome, uri muri Zambia? ndakumva
ye ikibazo yabajije rero gucyo wakorera urubyiruko by'umwihariko nari mugiye ko wabisabanuye
uruhe rubyiruko aba numvaga aganisha ku kijyanye n'abana b'abakobwa
yabivuze ati wavuze abana b'abakobwa atari ko noneho urubyiruko muri rusange urwaruka ni rwezo urwaruka muri rusange niki uzarufasha nutorwa
murakoze nuko nagiye mbigarukaho ko urubyiruko nirwo mizero y'igihugu cy'u Rwanda ni narwo yewe rufite umubare munini mu Rwanda birumvikana yuko ni narwo ruzagira uruhare runini mu iterambere cyangwa mu bukungu bw'u Rwanda birumvikana ko rero rugomba kwitabwaho rugahabwa imbaraga kugira ngo bwa bukungu cyangwa rya iterambere ry'igihugu turigereho rero zimwe mu ngamba mfitiye urubyiruko icya mbere ni uko hari gahunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya avuga yo kuzana abashoramari mu Rwanda natekereje yuko hazabaho gahunda yo kureshya abashoramari mu buryo burenze ubwari buriho hitawe ku bashoramari cyane cyane batanga akazi kagutse mu kuba wenda bazana abashoramari b'inganda ndetse na za sosiyete nini cyangwa se za ONG ndetse n'ibijyanye n'ubukerarugendo kandi bagaha amahirwe menshi nanavuga ko yaba ari ijana ku ijana izo nganda abanyarwanda bakazikoramo urubyiruko icyo kintu kizagabanya umubare w'abashomeri mu rubyiruko ariko ni step by step ni gake gake icya kabiri ni ugutanga amahugurwa mu rubyiruko yo kumenya kwihangira akazi icyo kintu kirahari ariko usanga umuntu bamuha amahugurwa ruko arangije kaminuza cyangwa arangije secondaire ni ku gitekerezo cyane nkabona ko twazatangira kubiganiriza abana bakiri bato urugero bahereye nko muri primaire aho umwana bashobora kumuganiriza ko ashobora kuzihangira akazi ndetse bakajya mu exercice y'utuntu dutoya two gukora tujyanye n'imyaka ye ibyo bikazamutegura kuzavamo rwiyemezamirimo cyangwa uzikorera hejo hazaza icyo gihe azajya kurangiza secondaire ahubwo yaranamaze no guhimba akazi ikindi nanone hakabaho kongera umubare w'aba bantu bahanga akazi kubera ko usanga atari bose babasha kugira amahirwe yo kugira gute yo kubona ayo mahirwe yo guhanga akazi ikindi nanone natekereje mbona cyagabanya ubushomeri mu kazi ni kijyanye n'imishinga iciriritse ndaguha nk'urugero hari igihe tuba dufite nk'ababyeyi bacu bafite ibintu bakora umubyeyi ni umukanishi umubyeyi ni umushoferi umubyeyi afite ibindi bintu azi gukora azi gusudira njyewe nk'umwana we yapfa icyo kintu nkaba nakize so tuzaganiriza ababyeyi imyuga bazi bajye bayisigira abana babo kugira ngo abo bana babo izajyiba nka shuwa ya kabiri yo kuba bashakamo ubuzima igihe bibaye ngombwa yuko habaho ikibazo cyo kubura akazi
ibyo icyo gitekerezo ugize n'ababyeyi bigishije abana nko mu biruhuko bashobora no kuba babafasha niba yanasudiraga igihe naniwe arimo aruhuka akamufasha n'agasudira ibindi ku buryo bashobora kongera umusaruro cyangwa se no mu bindi bikorwa babakora
yego ni muri ubwo buryo niyongera nabitekerejemo
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Burundi no mu Kinyarwanda mu kanya turakomeza ikiganiro muri sanga
banywanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kaze mwese rero bakunzi baradijwi rya Amerika. Babarire. Turakomeza ikiganiro muri isanga tuwakira Emmy. Emmy uranyumva? Emmy bambwiye ku murongo wa telefone ko telefone ye icitse. Ubwo turakomeza rero mu kanya tuganira nyine n'umutumirwa wacu. Bwana Sebagenzi, ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze ku musozo nk'uko twabivuze dutangira. Usubije amaso inyuma wasanze ko byagenze neza, ariko se hari icyo wumva wazakosora uramutse wongeye nko kwiyamamaza ushaka kujya nko mu myanya yihatanirwa nk'uyu nguyu?
Murakoze cyane. Icyo wenda ibyinshi mu by'ukuri byagenze neza kandi turabishimira, cyane cyane nk'uko nagiye mbigarukaho, iyo umutekano w'umukandida wubahirijwe burya nawe biba biri no kumuhesha n'amahirwe yo kuba yazagera kuri za ntego ze. Ubwo rero icyo ngicyo ndagishimira rwose, mbonye umwanya wo kugishimira inzego za Leta kugira ngo kirusheho nanone gushimangirwa. Icyo rero wenda cyagiye kiba nk'imbogamizi ariko zitari imbogamizi cyane, ni kijyanye wenda n'uburyo abantu mbere yo kwiyamamaza ububanza kwandika ukadepoza ugasaba ibyo bintu mu by'ukuri, kandi ugasaba yuko ari wowe uhigerera ukajyana urupapuro. Ibyo bintu byatumye umwanya wacu nk'abakandida uba mutoya, kandi twakagombye mu by'ukuri ibyo bintu kuba twabitanga dukoresheje imeri ikatworohereza kugira ngo gahunda zacu zijye zigenda neza. Rero ikintu nzasaba nuko ku bijyanye n'impapuro zo kumenyesha aho ziyamamariza rwose cyahinduka, abantu bakajya batanga impapuro mu buryo bujyanye na onorayini, kuko nimba umukandida agomba kujyana tuvuge iretere mu karere ka Ngororero akongereje kugaruka akahiyamamariza, rwose ibyo bintu nk'abakandida byaratuvunnye. Hari nyaho twarikaga kwiyamamaza kubera kuvuga uti nta mwanya wo kuba najyana iretere nabona ngo mbone n'umwanya wo kuba nazajya kwiyamamarizayo. Icyo kintu nicyo giye ku giti cyane nabonye ko cyagiye kigorana.
Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeje kuduhamagara, twakire noneho Mahoro. Mahoro.
Karame.
Karame. Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda, mu Burasirazuba.
Uri kaze ku Ijwi rya Amerika?
Murakoze cyane ku mwitaje.
Mwifashe mute sa mu Burasirazuba?
Na Mahoro, hari hameze nshara akavura ari kongo ndabona akazuba umucyo agacyo kabonetse.
Wagiye kumva abakandida se?
Hano uyu munsi ntabwo bakeretse ejo hashize ahubwo.
Hanyuma ikiganiro wagikurikiye, urifuza gutanga igitekerezo, inama cyangwa se kubaza?
Ni igitekerezo ariko kirahita kinavamo no kubaza, kuko byose yagiye abisobanura uko byakabaye. Hari icyo rero yavuzeho numva ngitinzaho cyane, nshaka banamubajijeho arakomeza arabivuga n'ubundi. Ariko nk'uko dusanzwe tubibona uko abakandida biyamamaza, bitewe n'imigambi imihigo ye aba yaratanze cyangwa se abagenderaho ari kwiyamamaza, hari igihe iyo atowe akagera mu nteko byangwa n'itowe cyangwa se ntishyigikirwe nk'uko abaturage baba baramutumye. Se we arateganya iki nyuma y'uko bizaba byanze kandi cyari ikintu cyagira abaturage akamaro? Kuko tujya tubibona hari igihe we abafite ibyo avuga ati ibi ngibi ni by'abaturage bamutumye, ariko yari bakabona nta abo bari kumwe mu nteko ntibamushyigikiye, ndetse nta n'ikintu ashaka kukirebaho bagiteye umugongo. We arateganya kuzakora iki n'iki abyumva ni reshya akazabigiramo kugira ngo abaturage tubashe kubigiramo inyungu nziza cyane ku byo azaba yadutekereje n'ibyo natwe twamutumye.
Icyo ni ikibazo gikomeye. Sebagenzi, wamwumvise mahoro aravuga ati uramutse ugiye mu nteko ugatanga igitekerezo cyawe ugashaka umushinga wo wakora w'itegeko watuma abo abagutumye bibafasha ariko ntibicemo wagira ute
bo icyo nagitekerejeho ubundi yabakandida bari kwiyamamaza ndetse n'amashyaka usanga bafite imigabo n'imigambi igiye itandukanye ariko hari nihura ugasanga bamwe bahuriye kuri icyo ngicyo cyo gufasha urubyiruko n'abandi bagihuriyeho n'abandi bagihuriyeho
cyane cyane mwebwe mbo urubyiruko namwe muragifite
biroroha cyane cyakintu kugikemura byongera n'imbaraga ahubwo none iyo hari icyo mudahuriyeho ugasanga niho gifite wenyine niho biba ikibazo ariko ntabwo byakagombye kuba ikibazo ahubwo byakagombye kuba ari igisubizo kubera ko hari ikintu gishake cyinjiye mu nteko kandi abanyarwanda baba bakeneye icyo ni ikintu rero cyakagombye kuba nacyo gihabwa imbaraga ku gitekerezo cyanjye rero nindamuka ngeze mu nteko nazasaba yuko yaba ari amashyaka yaba ari abakandida bagiye batandukanye bakiye mu byiciro bigiye bitandukanye imihigo bahigiye abanyarwanda twese twayishyira hariya ku meza tukayishyira ku meza tukavuga duti iyi mihigo abanyarwanda barayidutumye kandi tugomba kuyikemura ibisa tukabikuramo ibidasa tukabishyira hamwe tukaba ari byo duhangana nabyo ku gitekerezo cyanjye rero nzasaba yuko twahuriza hamwe kuri ya migabo n'imigambi kubera ko bose bazana imigabo n'imigambi ifitiye abanyarwanda akamaro tukayishyira ahantu hamwe tukayiganiraho ndetse tukanareba iby'ibanze kurusha ibindi n'ubwo buryo nabitekerejemo
gushaka ingufu muri bagenzi bawe b'abadepite igihe mwaba mumaze gushyira hamwe ingamba zanyu mwatumwe n'abaturage nagira ngo dukomeze rero kumva abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika barimo kuduhamagara reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko amatelefone arimo kugorana gucamo ariko nta kibazo tube dukomeje hari nka kuri Facebook hari witwa Shumbusha Anastase yavuze ati yadusuhuje ati ndabakunda cyane mbateze amatwi ati nkunda ibyo muduha byose mumpamagare ubwo ndibwira ko mukanya baza kumpamagara agatanga igitekerezo cye witwa Ngoboka Jean Claude ati mugoroba mwiza ati ubu hano mu karere ka Ngoma mu burasirazuba umuryango wa FPR Inkotanyi wahasoreje mu murenge wa Gashanda ubu niho ndi ubwo rero arimo gukurikira ibikorwa byo kwiyamamaza cyangwa se bashobora kuba barangije muri aya masaha tuvugana yari yaduhaye nomero nawe ngo tumuhamagare sinzi niba ziri muri izi ngizi zirimo kwanga gucamo ariko ubwo turaza gukomeza mukanya tugarutse gato rero bwana Sebagenzi tugarutse gato kuri cya kibazo cy'abana b'abakobwa abana b'abakobwa mwavugaga muzafasha bo muzabafasha gute ku byerekeranye na ziriya nda baterwa bahohotewe bakaziterwa bakiri batoya
yego iki kibazo mu by'ukuri ni ikibazo kimaze gufata intera nini ku buryo kiramutse kititaweho rwose ngo na leta zishyiremo imbaraga nini wazasanga ejo dufite umuryango nyarwanda utari mwiza uburyo rero ntekereza cyazakorwamo ubundi icya mbere ni ukwigisha umuco cyangwa se uburere mboneragihugu nk'uko nagiye mbigaruka ariko bihereye mu muryango hahandi hasi mu babyeyi kandi bigatangira umwana agatangira kwitabwaho akiri muto agatangira kumenyerezwa kugira ibyo atinya cyane cyane ibyaganisha ubuzima bwe mu kaga akaganirizwa birashoboka ko ababyeyi be baba yenda batabyitayeho aha natekereje yuko kino kintu cy'abashangazi kiriho cyakagombye guhabwa imbaraga cyane byazaba na ngombwa banyirasenge byazaba na ngombwa kubera ko abana dukeneye kurengera atari abana b'abakobwa gusa ahubwo n'abana b'abahungu nabo baba bakeneye nabo guhabwa ubwo burere mboneragihugu hakajyaho n'aba onkere natekereje ko mu byukuri hazajyaho nk'ikintu kitwa umugoroba w'urubyiruko, umugoroba w'urubyiruko uhereye ku myaka yenda tuvuge 12 ya myaka umwana batangiye ku umukobwa kugira kugira ibyo amenya kugera wenda ku myaka 18 urubyiruko rukajya ruhurira hamwe rwo muri karitsiye nimba yenda ari mu mudugudu umwe rukaganirizwa ku burere mboneragihugu, rukaganirizwa ku ndangagaciro za kirazira kandi rugahabwa esprit moral kubereka ko ejo habo hazaba heza kubera ubuzima bwabo bwiza bafite, ko igishoro cya mbere bafite, ubukungu bwa mbere bafite ari ubuzima bwabo. Icyo ngicyo kibayeho twigishije abana uburere mboneragihugu twabigishije, iyo habayeho cya kintu noneho kikabaho mwamba abana bakabatera inda babandi bakoze ibyo ngibyo, ni ukubahanisha ibihano mu by'ukuri ntangarugero kugira ngo icyo kintu gicike. Impamvu abana b'abakobwa nabagarutseho ni ibihe, ni ukubera ko kwigisha umwana w'umukobwa ni ukwigisha umuryango ndetse ni no kwigisha igihugu. Umwana w'umukobwa ni we producteur w'umuryango. Iyo dufite ni nayo mpamvu abanyarwanda bavuze ngo ukurusha umugore burya bakurusha urugo. Ubwo rero iyo dufite umugore mwiza uteguye ni ukuba ko ejo tuba tuzagira n'umuryango mwiza, ejo tukazagira n'igihugu cyiza. Murakoze
cyane. Ubwo ni ukuzajya muzaharanira nyine amategeko ashobora kubarenganura nk'uko mubivuze, amategeko akarishye ahana abo abahohotera abo bana, kuko bigira n'ingaruka nyine nyinshi ku gihugu. Ku murongo wa telefone hari na Ari Ndiho Kubwayo, uranyumva Ari
Ndiho Kubwayo? Ndabumva.
Urafite igitekerezo cyangwa icyiyumviro wifuza gutanga muri iki kiganiro cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Yego, me nagomba kunganira uwahejeje kuvuga. Ikintu ni cyiza cyane, ni cyiza cyane, ni cyo gushyigikira, ni cyo gutetena, kubera abana b'abakobwa baragira ingorane cyane kubera kutana.
Telefone uracyatwumva se? Ubwo Ndiho Kubwayo telefone yiracitse. Mutubabarire rwose, yarashyigikiye icyo kitekerezo cyo kwita ku bana b'abakobwa, none telefoni ye iracitse. Ubwo nitugira amahirwe ishobora kongera igacamo igitekerezo cye akagitanga. Mutwihanganira, uyu munsi amatelefoni ntago yagenze neza guhera mu kanya kashize, nabifuje kugutashya babo ntago byadukundiye kubera imirongo nyine yari imeze nabi. Mukomeze rero mutwihanganire, turakomeza mu kanya.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nagira ngo noneho mufate n'akaruhuko gatoya tube twumva Medi na The Ben baturirimbire indirimbo Lose Control.
There goes my baby, my baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm bitter, bitter, bitter when I'm close to you. I'm bitter, feeling better.
turn around, oh yeah. Cause now I wanna look at my baby. I need his love. I need his mama.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga aho tuganira n'umutumirwa wacu Ali Hussein Sebagenzi ni umukandida wigenga mu matora y'abadepite mu Rwanda amatora asozwa ejo azasozwa ejo hanyuma itora rikazaba ku itariki ya kabiri ku Banyarwanda bari hanze y'igihugu naho abari imbere mu gihugu bakazatora ku itariki ya gatatu y'uko kwezi tugiye gutangira kwa cyenda. Mbibutse rero ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi ku mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mutwumva kuri metero 25 metero 31 na metero 41 naho guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mudukurikira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 naho ku mugoroba mwadukurikira ku mirongo ya metero 19 no kuri metero 25. Nkuko rero twabibabwiye mu kanya ikiganiro ni ikiganiro muri Isanga giha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa wacu riko telefone twakomeje kuzigerageza inyinshi ntabwo zirimo gucamo iziciyemo nazo zikaducika ariko mukomeze rero mutwihanganire turi ku mutumirwa wacu we arahari nagira ngo nongere mubaze utubazo dukeya. Urebye iyo usubije amaso inyuma ukareba uko ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda usanga abantu babyitabira cyane tuvuge wavuze ko 50% wayihariye imbuga nkoranyambaga 50% kayiharira kwiyamamaza ahantu uri kumwe n'abantu mubonana imbona nkubone usanga ababyitabira cyane ari bande tuvuge iyo ugiye aho ubonana n'abantu
iyo urebye ibikorwa byacu byo kwiyamamaza byitabirwa n'abantu bose mu nzego zose mu myaka yose ariko nanone ukabona urubyiruko rwo n'akarusho ndashaka kuvuga hagati y'imyaka 18 n'imyaka wenda nka 30. Bo usanga rwose bagushyigikiye bakavuga ati tubwire n'ahandi tuzajyane tuzaguherekeze. Mbese ukabona ni ibintu bishimiye cyane.
Narinze ukabo bishe abo burubyiruko bakunda cyane iby'imbuga nkoranyambaga. Na niyo ugiye murahura mukabana na mukaganira.
Ya abantu b'urubyiruko ni ibitangaza cyane. Yaba ari kuri tele baba bahari, yaba ari kuri social media baba bahari. Rwose byose biba bigenda neza.
Aho suko nawe uri umwe mu rubyiruko nkuko wabitubwiye.
Nabyo byashoboka cyangwa se bikaba ari nuko n'imigabo n'imigambi yanjye babonye hamwe. Nta muntu rwose ndajya kuri tele ngambwire ngo singushyigikije. Bose babambwira ngo turagushyigikiye, turagushyigikiye, tuzagutora.
Ndumva noneho wihaye amajwi makeya cyangwa se wihaye amahirwe makeya igihe watubwiraga 60%.
Impamvu ni uko arimo intsinzi.
Cyangwa ni ukwicisha bugufi.
Navuze arimo intsinzi.
Okay. Birumvikana. Birumvikana rwose. None se urubyiruko urwo rwavuze ko bita no ku rubyiruko rwo mu idini ry'abayisilamu narwo ruragushyigikiye cyangwa bo bahumuhura iyo muri mu byo mwiga mu idini ya Islamu cyangwa se no mu bindi bintu mwamubayoboramo.
Urumva kubera benshi nkuko nagiye mbigaruka kuko ndi umuyobozi w'urubyiruko mu karere ka Nyarugenge mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kandi nyoboye urubyiruko imyaka igera kuri 6. Urumva mfite popularite nini y'urubyiruko cyane cyane urwa Islamu. Rero baranshyigikiye kandi baramfasha muri byinshi bishoboka byose. Baba bamfashije, bamaye morale, bakavuga ati rwose nk'umuntu watuyoboye neza, nitugira amahirwe tukabona uyogeze no mu nteko uzaba utubereye urugero rwiza, turagushyigikiye.
Ndabona turimo tugenda twerekeza no ku musozo muri makeya ubwo cyangwa se utubwire ugire ijambo ryo gusoza rya nyuma wageza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye uyu mwanya bafashe umwanya wo gukurikira radio ijwi rya Amerika. Hari n'abarimo kutwumva ariko batabashije kubaza ibibazo kubera ko telefone zabo zitaciyemo. Icyo wababwira ni iki?
Bo icyo cyambere icyifuzo cyanjye ndavuga kuri iri ya 5%. Nimba rwose hari abo bireba urugero nka komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa se izindi nzego za leta byaba zireba, nasabaga yuko bazahindura iri ya 5% ikagabanywa. Kubera yuko iyo tutabonye umukandida wigenga mu nteko kandi harabayeho gushora imbaraga, harabayeho gushyiraho imigabo n'imigambi hamwe, abaturage nabo baramugiriye icyizere bakamuha amajwi yabo, abamuhaye imikono yabo, gi ku giti cyanjye rwose iyo tutabonye umukandida wigenga hari izindi mbaraga tuba duhombye mu nteko. Nasaba ko rero iri ya 5% yazagabanuka
ikajya nko kuri kangahe,
ikajya byibuze nko kuri 1.5%. Impamvu mvuze 1.5% ni ukubera iki? Ni ukubera ko gatanu ku ijana yakwa n'ishyaka kandi bakagiha abakandida bakabemerera abakandida batatu cyangwa se abadepite batatu. Ubwo rero ku mukandida kuba nawe yakwaka 5% kandi akagenda ari umukandida umwe, ubwo ni ukuvuga ngo ahubwo yakagombye kuba ahubwo akorera 1.5% cyangwa 1.6%. Ubwo rero icyo kintu nagisaba kikazigwaho cyangwa se hakabaho umubare w'abakandida runaka, abakandida bigenga mu nteko nabo bemerewe nkuko tubisanga mu rubyiruko ndetse no mu badamu. Noneho bakajya bareba umukandida abakandida bagize amajwi menshi bigenga bakaba aribo bafatiraho.
Urakoze cyane, twizere ko igitekerezo cyawe cyumvikanye. Se bagenzi ari Hussein, urakoze cyane kuri ikiganiro n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese mwadukurikiye abaduhaye inama n'ibitekerezo. Mwese mugire ibihe byiza kandi musoze icyumweru neza, muzagire n'amatora meza.
Turashimiye mugenzi wacu Eugene Mukankosi mu kiganiro.